Rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo. Mikaze n'abadukurikiye kuri uyu munsi. Uyu munsi mikoro zacu twazimuriye mu bishanga byo mu karere ka Bugesera ku kiyaga cya Rumira kiri mu murenge wa Ririma mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ijwi rya Amerika isemo gusangira ijambo n'abahinzi b'umwuga. Muti kuki? Bitewe n'imiterere y'umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda, hari bamwe babona imibereho kuba ari muri uwo mwuga w'itangazamakuru bitajyana no gusubiza ibyifuzo by'abawukora, bagahitamo kureba ibindi bakora. Ni muri urwo rwego muri dusangira ijambo ya none turabana na Bwana Dieudonné Niyodushima, ari kumwe na mugenzi we Bwana Alexis Musabirema, bize umwuga w'itangazamakuru baranawukora ariko batangira kuwufatanya n'ubuhinzi kuko babonaga umushahara wo mu itangazamakuru udahagije kugeza ubwo bareretse bakiyegurira ubuhinzi. Abanyamakuru bakigera mu buhinzi bashinze kampani y'ubuhinzi Exodus Farm Limited ikorera mu karere ka Bugesera. Bahinga imboga n'imbuto zigemurwa mu mahanga. N'umwanzuro ubusanzwe ugora abatari bake mu bageze mu mwuga w'itangazamakuru. Ufatiye kuri politiki iriho mu Rwanda, nyuma y'imyaka 26 ishize ibitangazamakuru biravuka umunsi ku wundi, ariko kuvuka ni kimwe, kugaragaza iterambere rya benshi mu barikoreramo barikeshamo maramuko biracyari ikindi.
Ubukene bw'akaranda sisezerano, umurage w'ubugwari ntugire igitabo, waba muzima yakamirwa n'amaboko agatarama mu bandi bagahuza imihigo.
Imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'imbarurishamibare mu Rwanda iragaragaza ko kubera icyorezo COVID-19 kuva mu kwezi kwa kabiri kugeza mu kwa gatanu uyu mwaka w'2020, ubushomeri bwavuye kuri 13% kugera kuri 22%. Ku rubyiruko by'umwihariko abafite imyaka iri hagati ya 16 na 30 badafite akazi barabarurirwa ku mpuzandengo ya 21%. Muri dusangira ijambo ya none murumva uko igitekerezo cyaje kuri buri umwe akareka umwuga w'itangazamakuru akajya mu buhinzi, aho bageze n'intumbero yabo kuri ejo hazaza muri urugendo batangiye mu kwihangana angira imirimo. Turumva nabo bahinduriye ubuzima mu gace bakoreramo ibikorwa by'ubuhinzi. Dutangiranye na Bwana Dieudonné Niyodushima wabiyumburiye mugenzi we mu mezi ane ya mbere, aratangira tubwira igihe amaze akora ibikorwa by'ubuhinzi.
Uyu ni umwaka wa kabiri kuko ubunyamakuru nabahagaritse mu ntangiriro z'umwaka ushize 2019. Ubu rero uyu ni umwaka wa kabiri noneho ndi mu bikorwa by'ubuhinzi bw'imboga n'imbuto byoherezwa mu mahanga. Natangiye kubikora ndi n'umunyamakuru mbifatanya n'umwuga w'itangazamakuru mu mwaka w'2017, ariko nkabona ntabwo bimpa umusaruro nakabaye mbona iyo nza kubikora nanabyikurikiranira, nkabona birabura gikurikirana. Muri uko kubura gikurikirana nibwo navuze ntariko wabiha umwanya wanjye wose nza kuhagarika rero itangazamakuru ngiyegurira mu 2019 uwo mwaka ushize nyine. Uyu noneho n'umwaka wa kabiri mbirimo amasaha yose igihe cyose, ariko kazi kanjye ka buri munsi byaje kwaguka uko byatangiye siko bikingana ubu ngubu. Ni nayo mpamvu uyu munsi aho mudusanze musanze turi mu bikorwa bishobora kuba byigiye hejuru biteye imbere ugereranyije n'ibyo ngibi bya 2017.
Kugeza ubu ngubu rero twavuga ngo ugeranije n'uko mu itangazamakuru byari bihagaze no mu buhinzi bimeze bite?
Kugeza ubu ngubu ntabwo itangazamakuru ryamfashe nabi, narahembwaga kandi nahembwaga neza. Njye ngo ndakubwira no nkabwira nti ndi mu bantu bahindu banahembwaga rwose neza.
Yego.
Ni naho nakwigishoro. Ndanarikunda nzanarigarukamo nibiba ngombwa. Ariko ubu ngubu mvuga ko ritanjyanaga ku muvuduko w'iterambere nifuzaga. Niyo mpamvu navuze ntariko wakwikorera bishobora kuba byatanga umusaruro waruta wa mushahara bankimbaga. Ntabwo uyu munsi nahita nemeza ngo mvuge ngo amafaranga mbona ku kwezi cyangwa se mbona ku mwaka muhinzi burya sarura kuri sezo bitandukanye no kuvuga ngo umukozi ahembwa buri kwezi, ariko iyo ngereranije mbona bifite aho binganisha.
hari abantu bavuga bati mikorera ryo ngo hari abakeneye kuba abastari hari abakeneye kumenyekana bakamamara kuruta kuza mu buhinzi
nibyo nibyo mikorera ryo no kwamamara ni byiza birafasha ukamenyekana ukabura umuntu uzwi icyamamare ariko isi y'uyu munsi nibyi dusaba n'uburyo dusaba kubaho kwamamara ntibihagije byaba byiza ba mama ifite nayo mafaranga igihe rero nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka ndeke kwamamara kudafite ayo mafaranga ahubwo nshaka amafaranga wenda nzamamara inyafite niyo mpamvu nkubwira nti wenda nshobora kuzabigarukamo ninkenera kongera kwamamara nzongera ngaruka mu itangazamakuru ariko uyu munsi ndi hano nshaka amafaranga niyo nkurikiranye igitondo ikigoroba ijoro ubu ndi gushaka amafaranga
araza ariko
nta banga ririmo kuko twatangiye mu 2017 dufite igice cya hektari dukodesha ntabwo turabasha kwigurira ubutaka njyewe na mugenzi wanjye witwa Alex tukira abanyamakuru twakodesheje igice cya hektari twaje gushinga isosiyete yitwa Exodus Farm Limited ikora ubuhinzi bw'imboga n'imbuto twibanda cyane cyane ku bihingwa byoherezwa mu mahanga birimo imiteja birimo n'urusenda ariko niba mu 2017 twari dufite igice cya hektari uyu munsi tukaba tubasha gukodesha hektari zigera muri 7-8 nuko burya ibikorwa biba biri kwaguka twateganyaga yuko dushobora kubigurisha n'abantu babijyana mu mahanga ariko uyu munsi iyo dutangiye kuvuga tuti noneho kuki tutabyijyanira aho mu mahanga kuki noneho uwo muntu twagaga ngo bitujyanire tutamukuramo nawe ngo tubyijyanire aho ngaho ubona ko nibura hari intambwe biterwa kandi binagufasha gukorera ku ntego iyo ufite iyo ntego rero ubasha kugira ngo ugende noneho uyigana bitandukanye no kuvuga ngo kuri konti hashobora kuba hariho miliyoni zinizi ntaziriho ariko ziri mu bikorwa izindi ziri mu mishinga icyizere cyo kugira ngo zize cyo kirahari
bwa mbere ufata icyo gitekerezo ntabwo byabanje kukugora
byarangoye byanansabye uwo mwaka wose nyine w'2018 twatangiye mu 2017 ariko byaje kudusaba ko noneho niba tugeze mu 2018 byasabye umwaka wose wo gutekereza ngo ese nareka akazi nkabaho nareka guhembwa nkakomeza nkabaho uvuga nti nagiye ngiye kwikorera ngiye gukora ubuhinzi nibikunda bizabara amahiri
bagenzi bawe mwakoranaga kuri mikoro basigaye bimeze bite
barimo banyise umusazi bwo batari kuwataye umutwe wararuzwe birakuyobiye kuko ubonde uretse na bagenzi banjye n'umuryango n'inshuti n'abavandimwe kwakira ko umuntu wakoraga agahembwa ku kwezi aretse akazi atirukana adahagaritswe akigashoboye kandi kamuhembaga akaba kavuyemo nta kandi agiyemo ahubwo avuze ngo noneho ngiye gutangira hasi nishakishe byari bigoye haravuga ati urasaze birakuyobeye yigeze gute reka agenda azagaruka ni iminsi mikeya bikamucanga tukabona yahindukiye ibyo byajemo kuko nyine ari wo wa muco nakubwiye dufite kwakira rero ko hari umuntu noneho utekereje bitandukanye nuko twatojwe biba bigoye
aho bagenzi bawe b'abanyamakuru ubu ngubu kuri ubu bajya baguhamagara cyangwa se bajya banagusura bakavuga bati nyamara nubwo twakunengaga amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe
nacyo kintu kinanezeza cyane burya mu byo nkora ni uko ba bantu mu 2019 itangira bavugaga bati reka turebe genda ariko nturi butinde ongera utekereze neza ushobora kuba hari ikibazo wagize mu mutwe ikinezeza ni uko noneho ubu ngubu nsigaye nshobora kubona 2-3 bambwira bati tugira inama dushakira umurima hafi aho ngo natwe tube twahinga
wabaye umugishwa nawe
icyo kintu noneho nicyo kituma nanjye ntekereza nkavuga ariko nshobora kuba wamugana ibyo bintu nakoze hari noneho abantu batangiye kubibonamo ukuri ndetse biranashoboka yuko hari n'abandi batari n'abanyamakuru ariko bari inshuti zanjye za hafi barimo abo twahuriraga mu kazi bavuga bati noneho natwe tumaze kukumva uyu munsi hari abarenga bangahe bari nko muri 6-7 banatangiye guhinga bavuga ati ntabwo turagera kuri wowe kuvuga ngo twahagarika akazi ariko batangiye guhinga
wenda tureke guca urubanza none ariko nkurikije ukuntu usobanura birasa naho hari aho wabonye ho kuguma kuruta gusubira mu itangazamakuru
itangazamakuru ndarikunda nararyize nubwo naryize ndi umuswa naryize ndaryumva ndanarisobanukirwa ndanarikora nzarigarukamo ntarishakamo amaramuko
nzasubira mu itangazamakuru ngiye gusakaza ibitekerezo byanjye ngiye kwikoreramo nshobora no kubamwenda nkarebamo nk'umushoramari nkarikoramo ndi nk'umushoramari muri ryo nkarikoramo ariko ntavuga ngo niryo rigiye kumbeshaho niryo ngiye gushakamo inzu niryo ngiye gushakamo imodoka niryo ngiye gushakamo uburyo bw'imibereho ni mu myaka iri imbere ishobora kuba ari myinshi ariko nzarisubiramo
ababizi baravuga ngo itangazamakuru ni nk'igisirikare ngo rivamo ntirikuvamo
ntabwo bikunda ntabwo bigushobokera hari n'igihe wicara uri kumva amakuru kumva rwo bayikavuga utari uyu muntu kukeka kana atagashyizemo kandi ubu nabaye umuturage umva amakuru asanzwe nkanatanga ibitekerezo rimwe na rimwe nka telefone cyangwa se nkandika ubutumwa kuri radio ariko kumva hari akantu ukumva ukavuga uti
harimo icyo
hari ahantu yakabaye ageze atageze ukavuga uti uko biri kose iryo shyaka ry'uwo murimo rirakomeza nyine rikakurya
wabaye mu itangazamakuru urabizi uko bikorwa hano mu Rwanda abenshi amakuru tuba twumva ngo ntibanahembwa ariko twakumva nyine agomba kuguma mu itangazamakuru wowe wateye iyo ntambwe abo ngo bababwire iki
itangazamakuru ni ahantu heza umuntu wese uhari abona amakuru kandi amakuru ahagije kandi ubuzima bw'ubu ngubu n'isi y'ubu ngubu icya mbere nyine ni amakuru umuntu rero uririmo ashobora no kutabona amafaranga yifuza ariko akabona ya makuru abaye ari umuntu w'umunyabwenge ya makuru yayabyaza amafaranga nibyo barimo bavuga ngo ntibahembwa ndanabizi nanjye nabikozemo hari imyaka nakoze ntahembwa kuko mu myaka itandatu nakoze itangazamakuru ntabwo ari kuyose nahembwaga harimo iyo nakoze nanjye ntahembwa ariko bigufasha iki bigufasha gufunguka mu mutwe abo baririmo warumbwiye ngo nababwire iki nibafashe gufunguka mu mutwe nibafashe gukoresha ya makuru bafite kuko barayabona kandi menshi nibafashe no gufata ya makuru bayabyaza ibindi bitekerezo byabyara amafaranga
ugeranije n'ukuntu hanze aho ubuzima bumeze hari ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko bakazi karabuze
rwanize
yego umuntu akumva nta kazi gahari leta ntiri gutanga akazi wowe wafashe iyo ntambwe yo kuvuga ngo ngomba kwihangira uwo murimo hari abantu batinya gutyo akumva ko akazi yagakura kuri leta wagira icyo ubabwira
reka mfate urugero rw'umuntu wize uburezi muri kaminuza iyo arangije ashobora gufata amafaranga akajya kudepoza i Nyagatare nyuma y'ukwezi akajya kudepoza i Burera nyuma y'ukundi kwezi akadepoza i Nyamasheke nyuma y'amezi atatu akadepoza i Kirehe cyangwa se na Rusizi asaba akazi k'ubwarimu akazongeraho kujya gukora ibyo bizamini aho hose nagiye mvuga ndondora niko rimwe na rimwe narayeyo niko rimwe na rimwe hari n'umuciye ibihumbi ijana bya ruswa cyangwa se magana abiri bya ruswa y'akazi kazamuhemba ijana na makumyabiri k'ubwarimu ayo mafaranga nyuma y'umwaka uyateranyije y'izo ngendo naho hantu hose yagiye azenguruka ajya gushaka akazi ushobora gusanga harimo igishoro gihinze hegitari kigikodesheje kikanayihinga akabona wa musaruro wayo ariko abantu baracyarambirije kuvuga ngo narize maze kwiga ngomba gushaka akazi namara kukabona nkarwana no kubona poromosiyo yo mu kazi ni nako twigishijwe binapfira cyane cyane muri bwo burezi twahawe simbabwiye ngo baze mu buhinzi bose cyangwa se ngo uretse ko nabwo ni bwiza wabukunda yabuzamo unasaba igishoro kitari hejuru ugereranyije n'ibindi n'ubundi bucuruzi ariko aramutse atekereje akavuga ati iki gishoro ndagishora hehe ndagishora kugira ngo ntibyaze iki yatekereza ibyo bintu byombi hanyuma akareba aya mafaranga ari gutakaza akaba yayashora mu kwikorera kwikorera nibyo byambere
amajyambere duhora tuvuga amajyambere duhora duharanira ni kaga
bakurikiye Radio Ijwi rya Amerika nabibutsa ko tukiri mu kiganiro dusangira ijambo aho tuganira n'abahoze ari abanyamakuru mu bitangazamakuru bitandukanye Bwana Dieudonné Niyodushima na mugenzi we Bwana Alexis Musabirema bahisemo kuva mu mwuga w'itangazamakuru bakerekeza mu bikorwa by'ubuhinzi bw'umwuga tubaganirira mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda kuri mikoro muracyumva akabagira ubusa
waje gukomoza kubihingwa mu buhinga byari byatangira ko mugemura mu mahanga
kubgacu ntabwo turatangira kwiyoherereza ibihingo mahanga turacyafite amakontra n'abandi bantu babifata bakabitunganya bakabitegera indege bakabyohereza mu mahanga ariko icyo twifuza nuko uyu mwaka cyangwa uzakurikira ntago wasiga tukiri kubiho umuntu bitujyanira twatangiye gutekereza uko natwe twabyijyanira ubu rero turimo turagana n'abakiriya batandukanye bari iburayi kugira ngo nidutangira noneho tujye tubyihingira tunabyijyanire nibwo tubona ko twazabonamo n'inyungu irenze twabonaga mu bungu
igitekerezo cyiza
kugeza
ubu ngubu mukoresha abakozi bangahe
biterwa n'akazi gahari yaba nje yaba na mugenzi wanje twize itangazamakuru ntabwo twaje mu buhinzi twarabwize dufite umwagoronome rero uhoraho udukurikiranira ibihingwa hanyuma tukagira n'abandi bakozi batanu baba ku murima imirimo ya buri munsi barimo kuhira Bugesera bugira izuba ryinshi aba harimo gutera imiti kenshi iyo ni imirimo ibihari ya buri munsi ariko iyo akazi kabaye kenshi nko mu gihe cy'isarura hari igihe dushobora kugeza mu bakozi 40 nko mu gihe cy'isarura no mu gihe cy'ihinga n'itera aho tuba dukeneye abantu benshi baza bagakora imirimo ikarangira icyo gihe rero tugira abakozi bagera muri 40 badahoraho
ese Bugesera waravukaga cyangwa hari amakuru ari ufite
Bugesera njya kuhamenya kuko njye mvuka mu Rutsiro mu Burengerazuba
ndahabona
Bugesera njya kuyimenya nari mu itangazamakuru nyine muri uko kugenda ntara makuru nganira n'abahinzi nganira n'abaturage batandukanye naje kugira kumenya na Bugesera ni naho nasuye umuhinzi wa mbere watumye none ntekereza ariko ubuhinzi bushobora kuba bwavamo ikintu naho ndamusuye nitwa Twahirwa Dieudonné bakunda kumwita Diego naramusuye musura hakurya ahangaha afite company yitwa Gashora Farm naramusuye ansobanurira uburyo bikora ansobanurira iki bituma none ntange mbasha kuvugana ariko Bugesera nkurikije imiterere yabwo nkurikije uburyo hameze nkurikije ibihingwa nshaka kujyamo nkurikije n'uburyo amasambu yaho ateye atandukanye n'amajyaruguru cyangwa n'iwacu mu Burengerazuba haba heza gukorera ibingibi mpaza gutyo
ku buhinzi mwaje guhinga ku kiyaga ntabwo bijya bibatenguha ugasanga uhingiye ubusa mu gihe cy'imvura
bibaho ibiyaga byo mu Bugesera amazi abyuzuza ntabwo ari imvura ibwo mu Bugesera bikora ku Kagera iyo kamenye amazi arazamuka akaba yatwara imyaka iyo rero maze kuhamenyera ugenda umenya imbibi zawe n'imbibi z'ikiyaga aho kizagera n'aho kizagarukira n'igihe cyo kukegera kiba ari muzuba nyine urakegera nta nubwo ari ibyo gusa ibiguca intege mu buhinzi ni byinshi ushobora guhinga bikarwara ayo washoboye mu ntagaruke ushobora guhinga bikabura umuguzi cyangwa se ibiciro bikajya hasi bikagwa ariko iyo uri mu bikorwa nk'ibingibi byo kuvuga ngo ndikorera bo wariyemeje nyine ni nabyo nyambwira abantu bambwira ati turashaka natwe gukora ubuhinzi mbega gutekereza ko muri business cyangwa se muri ibikorwa by'ubuhinzi igihe cyose ibyo washoye abantu bagira formula yo kuvuga ngo ibyo ninjije nkuyemo ibyo nashoye mpita mbona inyungu rwiyemeza mirimo mwiza nubasha guhangana n'ibyo bihombo ntabwo ari uwinjiza amafaranga menshi
kuri zirahe gitari zirindwi mwatubwiye mumaze kugeraho nubwo mwatangiye kuri imwe n'igice cyangwa itanageze murateganya kwagura
turacyateganya kwagura kuko niba tuvuga ngo turi gushaka uburyo twakohereza ibyo duhinga mu mahanga aritwe tubyoherereje bizadusaba ko tugira ubuso bugari buhingwaho ibyo bihingwa ariko nyuma yo kugira ubuso bugari tukanagira abahinzi duha amasezerano bagahinga tubagurira tukababera isoko uyu munsi niba tuvuga ati hari abo tuganira bari mu Bwongereza bashobora kukubwira bati turashaka wenda imiteja toni buri wa kane igihe bitugezeho cyangwa se toni ebyiri cyangwa eshatu za buri cyumweru urumva rero bidusaba kugira iteganya bikorwa duteganya tukavuga ati turava hano turagana ahangaha turahinga hektare zirindwi turagera ku icumi turagera ku cumi n'eshanu turagera ku turazirenza ibyo byose ni binini ni mwijyana migambi byo myaka iri imbere ariko turateganya kwagura
tubifurije amahirwe masa rero
turabashimiye cyane ah kindi twakongeraho nuko hari ubufasha butandukanye tubona bwa bugenerwa urubyiruko rukora ibikorwa nk'ibi ngibi leta twageze dufatamo n'inguzanyo zagenewe urubyiruko rukora ubuhinzi mu kigega kitwa BDF. Turabashimira, tukomeza none kugenda tugira abandi bahinzi baba tugira inama babidutanzemo. Aba turabashimira cyane. Ariko noneho namwe kuba mwongera mu gadutekereza mukavuga muti muvandimwe yaheze hehe yagiye hehe. Kabiri birengero. Kongera mu gadutekereza namwe turabashimira cyane.
Amajyambere arasabye. Genda yashaka isano avugutira batinyi bakawiza ubugiri na nzigitebwe n'ubuhari uti bo sinzaba mu bwigunge.
Maze kumva ibitekerezo bya Niyo Dushima, negereye na mugenzi we Musabirema bafatanya mu bikorwa by'ubuhinzi. Wariko ntitwaganiriye mu gishanga kubera izindi nshingano yari yagiyemo zo gukurikirana ibindi bikorwa by'ubuhinzi mu yandi masambu. Nawe ntahabanya na mugenzi we Niyo Dushima ku mpamvu yamuteye kumva ko yari kumwuga w'itangazamakuru akajya mu buhinzi.
Icyambere kiruta ibindi cyatumye tuvamo kora kugira ngo tutange urugero k'ubuhinzi bwakorwa nk'ubucuruzi ka business ishobora kuvana umuntu ku rwego runaka ikamugeza ku rundi. Icya kabiri ntaguhisha ni uko tutabonaga inyungu twifuza mu itangazamakuru. Twabonaga inyungu twifuza zishobora kugaragara mu buhinzi kurusha uko zagaragara mu itangazamakuru.
Hari bagenzi banyu bakiri mu itangazamakuru bahisemo neza murabona muti?
Ntago navuga ngo bari mu buyobe, kuko itangazamakuru ni umwuga twize twishimiye kandi dukunda no kuwukora. Nanabashishikariza gukomeza kuwukora bakanazamura urwego bariho rukagera ku rundi. Ariko nanone n'ubuhinzi ni umwuga mwiza, namaze kubona ko ku bwanjye wanduti itangazamakuru, kuko wangirije ku rwego ntariho igihe ntari mu itangazamakuru. Ariko nanone ni umwuga ujyamo kukukunze, si umwuga ujyamo kuko wiganye runaka wawukoze. Uzumva abikunze namushishikariza kubikora, ariko ntazagira ubijyamo yiganye runaka.
Ubwo waza yiganye ingaruka zamubaho ni izihe?
Guhinga ni akazi kagoye gasaba kukitaho umuntu utakuwundi. Uje wiganye rero umutima wagoma mu itangazamakuru, umubiri ukabujya mu buhinzi. Birasanga umubiri n'umutima bize byose biri mu buhinzi.
Gerageza udusangize itandukaniro mu itangazamakuru no mu buhinzi, by'umwihariko reka tugume mu Rwanda, kubera ko mu Rwanda itangazamakuru hari abavuga ngo hari abadahembwa, hari abategereje ko kanaka yakoresha inama cyangwa ikigo runaka cyakoresha inama. Duhe ibyo tandukaniro.
Itandukaniro ubundi ku muntu mu itangazamakuru ahita aribona aho ni mu Rwanda, kuko njye mu myaka namaze mu itangazamakuru sinigize mbona ikigo kigenga mu itangazamakuru kandi kitari mpuzamahanga gihemba mu buryo buhoraho. Kenshi ibigo byigenga bihemba ukwezi kumwe bikongera guhemba nyuma y'amezi atatu cyangwa atandatu, ari naho bihera bavuga ko mu Rwanda itangazamakuru ritakora mu buryo bw'umwuga, kuko nta buryo bw'umwuga bubaho umuntu ashonje. Mbona hanini bitandukana ku buryo ibinyamakuru bya leta n'ibyigenga bibayeho mu buryo butandukanye. Ari nayo mpamvu twese yaduteye kuba ngo dufashe icyemezo turivuyemo, suko twari turyanze, twari turikunze kandi yari dufashe neza. Njyewe no guhembwa ntibyari nabi cyane, ariko hari ikintu kiruta ikindi, ubuhinzi bwaturutiye itangazamakuru cyane cyane ryigenga, kuko niryo twarimo.
Twese dufate isuka tuze.
Icyo ni icyemezo umuntu yifatira ku giti cye.
Karagaciye mu nuko uri hano mu Bugesera urahari ko ntunahavuka, warahageze uhabona gute?
Ukuntu nahabonye bo ndavuga muri mu buryo bw'ubuhinzi, kuko ari bwo mbamo. Icya mbere ntabwo abantu baramenya guhinga mu buryo bugezweho, mu buryo bw'umwuga, baracyahinga mu buryo bwa gakondo. Ari naho kenshi mpera nsaba ko inzego za leta zishinzwe ubuhinzi zakongeramo ingufu zikigisha abantu guhinga. Ariko mu Bugesera ni ahantu hari ubutaka bwiza bwera, ku muntu ushaka guhinga wese yahinga akagira umusaruro yifuza. Ariko nyine hari ikibazo cyo kuba abantu bataramenya guhinga mu buryo bw'umwuga no kubyaza umusaruro amahirwe ahari. mu buryo bw'ubuhinzi
hari ikintu cyaba cyarakubayeho mu itangazamakuru kavuga kuti ngomba kugana ubuhinzi
hari teremi yambabaje niba nyumvise ngira gahinda hari teremi najyaga no ngo freelancers
babandi bahenga bihiye
bakaje kuti muri hotel habaye inama yinisa yo kurya reka ngeyo birarangiye nyuma harindira hangaha reka nawe nge akabaho gutyo avango ahengeraho bihiye mu nama bihiye makagenda ndabibwiye n'abantu babiri biri no mu bintu byanteye gufata icyemezo bavuga nti itangaza nk'umukuru ndimo nkora ishobora kuba idafite isura nziza mu Rwanda sinavuga ko mu by'ukuri wenda atari nziza kuko hari n'abaharabika ibintu kuko yumva atabishaka cyangwa kubera imyumvire ye ariko iryo jambo ryarambabaje kumva ko hari umuntu ubayeho ahengeraho bihiye akajya kurya ari umuntu wize umunyamakuru ukwiye kuba vuganira abantu ariko agahengeraho bihiye iyo terime freelancers yarambabaje
iragira iti wifatira umwanzuro ko uraje wenda warangije kaminuza babaga I Kigali uje mu Bugesera wasanze abantu batazi kwambara inkweto iyo babonye ubona ibintu bitandukanye ubana gute nabo kugira ngo umubwire ngo wajya mu mbuto wambaye inkweto cyangwa ukazikuramo mubana gute
umuntu ubundi twese niko tubayeho ubukeneye igituma uramuka igituma ubaho mu buryo busanzwe icyambere umuntu wese ni umuntu ugomba kumwubaha nk'umuntu nyine ufite icyo ashoboye wowe wenda udashoboye nkuko nawe hari icyo uri bumuhe wadashobora kwibonera ugomba kumwereka ko umukeneye koko icyo atishoboreye uri bukimuhe nawe icyo utishoboreye ari bugikore hanyuma mukubana ukamwubaha uko ari nawe akakubaho kuri bitewe n'icyo buri wese amariye undi urebye n'ubwo buryo bwo kubana abantu kandi isi bundi niko ikwiye kubiteye ugomba kubaha umuntu uko ari icyo ashoboye n'icyo nawe ushoboye ukagihana uburyo bwo kubana
ndagushimye
urashimiye nanjye ndagushimiye kandi nanabasanga nyine mujye muzamuturebere murebe igenda n'ibitagenda kuko nk'ubu twe twize itangazamakuru ntabwo twize ubuhinzi kandi nyamara dukora mu buhinzi rero ijwi ryacu ryonye ntaho ryagera ariko iyo ryunganiwe n'iryanyu hari aho rigera hari ubumenyi tutagira tuba dukeneye kugira turavuga tuti ababishinzwe bajye bagerageza badushakira amahugurwa kuko gukora ibintu utize biragora ni nk'uko wava ngo umuntu yaza mu itangazamakuru ataryize nawe nyine rigomba kumugora
uretse kubaha ibikorwa bigira inyungu kuri ba nyir'ubwite babitangije binagirira inyungu bamwe mu babituriye babibonamo imirimo ni mu karere ubusanzwe kubona icyo gukora biba ari ingora bahizi bwana Ananias Ruge n'indinda w'imyaka 35 ari muri abo ni n'umupapa w'abana babiri
mu rugo mbasha kubona nyine amafaranga yo guhaha nayo gutanga mituweli nayo kugura imyenda
mbere wakoraga iki ubona byarahinduye iki ku buzima bwawe
mbere nari isanzwe nyine nkora ariko cyane cyane inaha akazi kabonekaga mu kwa kabiri ko gukurimira ibishyimbo mu mezi twabaga turi gupfa ubusa n'akazi kari kariho ubu ngubu rero akazi kabaye munange turakora nta kibazo tukabasha kwiteza imbere
muri rusange se wenda isura y'imibereho ya hano mu Bugesera ubona yorohereza umuturage wa wundi wo hasi bimeze bite
ubu ngubu umuntu udafite akazi ngo abone icyo gukora nyine nk'ubu cyane cyane mu meshi biramugora ariko nkatwe nyine tuba dufite akazi kabone munsi gahoraho nta kibazo ubuzima buba bworoshye
muhembwa ku kwezi cyangwa ni ku munsi
duhembwa ku kwezi ariko twebwe tuyafata uko tuyashatse nyine nko mu cyumweru
nimujijuke rubyiruko nirengagize ibibatanya
Turabashimiye cyane aba banyamakuru Bwana Dieudonné Niyodushima na mugenzi wawe Bwana Alexis Musabirema ku gitekerezo cyanyu ukwihangira imirimo kuhumvaga ikiganiro dusangira ijambo namwe twongeye kubashimira tugira tuti ubwo bamwe muri mwe namwe ni ahanyu ho kwifatira umwanzuro ariko tunabibutsa ko ku zindi ngingo nshya mwatwandikira kuri radio yacu @voanews.com cyangwa se kuri radio yacu @gmail.com ahani onsoreje ikiganiro dusangira ijambo nari nabateguriye mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda z'ijwi rya Amerika mwari na bagira ubusa tahutaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongiye kubashimira namwe kandi mbatumye.